ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBene Diamond we-Christian Networks. Uma ubhena ne-AT emgwaqweni wakho wempilo, kuthini ukuphendula kwakho kuleso simo? Ubhekana kanjani nazo? Futhi uma ubuka emumva, ubhekane kanjani nazo? Ithiyo zidala inhlupheko nengcindezi yenhliziyo. Kulezo zimo asethembeke, azivamisi ukwenza iy'nqumo ezinhle kakhulu. Futhi okunye, akuzona zonke iy'thiyo ey'khona ey'mele ukuhlakazwa zifahlazwe phansi. Imvamisa kusuke kuwumuntu wangaphakathi odinga ukunqotshwa kuqala, akuthathe umqondo wey'nqaba. Sicabanga sengathi uma kukhulunywa ngey'nqaba ngamandla obumnyama athile, kumbe indawo engaphandle kithina esidinga ukuyinqoba, khona mhlawumbe khona lokho. Esibili kwabaseKorinte 10 verse 3 kuya ku-5, ngokuba noma sihamba sisenyameni kasilwi ngokwenyama, ngokuba iy'khali zethu zokulwa kasize ezenyama, kodwa ngayo uNkulunkulu zinamandla okubhidliza izinqaba, sichithiza izindlo nakho konke okudephileyo okuyiphakamisela ukuthiyana nokumaza uNkulunkulu, namacebo onke siwathumbele kumlalelo uKristu. Ngakho isikhathi kuphela eTestamenteni elisha leli gama elisetshenziswe khona elithi izinqaba lisuke lisetshenziswa ngokwemicabango yempakamo kumakholwa obanike lapho imnawe. Lezi zinqaba engaphakathi kithi zima ngokuphikisana nolwazi lwethu ngoNkulunkulu. Ewu, kuyesabisa lokho. Ngicabanga le nqaba njengenkolelo thize, inkambiso kumbe inkambo ethile ephikisana nezibhalo esigcina thina sesiyibambe yaqina, isinciphisa isibhalo sekuyiyo ephethe. Iphathe ngendlela yokuthi ayisadedeli kwasana, esingayishiyi, esivimba ukubamba izinto ezinhle, inhlakanipho, izibusiso uNkulunkulu asihlelele zona. Ingakho uNkulunkulu esiyala ukuba sithumbe yonke imicabango yethu iye ekulaleleni uKristu, ukulungela ukuthembeka ngezinkolelezo ezikuphethe nama-ideas asemhlabeni, ukuba uhlukane nawo qede ulalele uKristu.
Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.